Peace Giant, Eddie Boy again. Shine Entertainment, I Joseph on the beat. We ban them.
Man, mimi ya egal is so classy.
This love is so classy.
Kadi jomo kene wacho ya Himalaya.
Kadi naji wacho ni Himalaya.
Man, mimi ya egal is so classy.
This love is so classy.
Kadi jomo kene wacho ya Himalaya.
Kadi naji wacho ni Himalaya. Oh, what a classic love. Man, mimi ko iranda nyake pek. Mungkata jomo kene gini wacho gire magiloyo. Kapira lo shire, ire milo ishinya. Kadi gibi ni bingi nyaki jeku sinti. Kapi sinti, shengi wa binwango. Bedu pepe ringita miya rikini. Sawa jike na ngamiti bedi ngita. Makani pe ingete miya leku traka. Kadi nindo, kadongo ye wanga gya.
Man, mimi ya egyal is so classy.
This love is so classy.
Kadi jomo kene wacho ya Himalaya.
Kadi naji wacho ni Himalaya.
Man, mimi ya egyal is so classy.
This love is so classy.
Kadi jomo kene wacho ya Himalaya.
Kadi naji wacho ni Himalaya.
Man, mimi ya baby ya etuito. Rekadi na ungi wesha moku ni pardo. Marwa wakudi kunu mungu pima pima ya. Sawa wenga miti bed yoringeta. Inko ando mwapei ya ngecha. Wapei ya ngecha. Winjo lempadano binyayo akihia baby. Binyayo akihia. Mar mimi ya egyal is so classy.
This love is so classy.
Kadi jomo kene wacho ya Himalaya.
Kadi naji wacho ni Himalaya.
Mar mimi ya egyal is so classy.
This love is so classy.
Kadi jomo kene wacho ya Himalaya.
Kadi naji wacho ni Himalaya. You are my African queen, yeah. God created you so special for me. Okay, to kawa kada nangin na noa kugol is recording part from EMT, yeah.
You my undercover love, baby. Love, baby. Me and you together forever. Together forever. Every day, every night, you my dream. Baby girl, I swear you my queen. Marwa wakudi kunu mungu pima pima ya. Sawa wenga miti pedi yoringeta. Inko ando mwapei ya ngecha. Wapei ya ngecha.
Kumakeshi galaxy, Moda Henry. This love is so classy. Achamangi ya senior boda, DJ Spar. Hadi naji wacho ni Himalaya.
Bidong wadu lobu, Far Bruno.
This love is so classy.
Sega bikadi, koto miyo John.
Hadi naji wacho ni Himalaya.
Mugana ma for the battle.
This love is so classic.
Professor Dorobe Kumo, for the foodie.
Hadi naji wacho ni Himalaya.